asa athi ngize ngokuhle okuzange na angithi yebo ngiphume amakhaza gojigo lalintshintsha angize ngokuhle okuzange na angithi yebo ngiphume amakhaza gojigo lalintshintsha hayi abaningi bajikile awaphenduka amatafula sekushubile sebacebile abasangiboni izinto zizojika abaningi bajikile awaphenduka amatafula sekushubile asebacebile abasangiboni zizojika izinto athi ngize ngokuhle okuzange na angithi yebo ngiphume amakhaza gojigo lalintshintsha ngize ngokuhle okuzange na yebo ngiphume amakhaza gojigo lalintshintsha hayi abaningi bajikile awaphenduka amatafula sekushubile sebacebile abasangiboni izinto zizojika abaningi bajikile awaphenduka amatafula sekushubile asebacebile abasangiboni zizojika izinto hayi bazoqala bona zizojika izinto hayi sizoba bathina sizophumelela
amatafula sekushubile asebacebile abasangiboni zizojika